Nkwasɛm brani onua ebra to sɛ obetie nkwasɛm. Wɔde asɛ obɛfrɔ bibi ɔbɛn wɔ no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Onua asama ɛmɛ abotɔyɛ mu ɛmɛ nidasoɔ. Ɛma wohunu wo daakye. Ɛma wohunu kwan a wofa so ɛne wo Nyankopɔn ɛnante. Sane sɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ Israel ma no sɛ Israel se na mɛyɛ wo. Esiane sɛ mɛyɛ yɛ wo se nti sesie wo kɔhyia wo Nyankopɔn. Ɛde yɛ hu sɛ nyinaa de ahoboa mu na yɛwɔ sɛ yɛpɛ Onyankopɔn nkyɛn na yɛatena sɛ opie a na ɛmu biara nyɛ ɔyere aba sɛdeɛ Atwerɛsɛm no ka sɛ sɛ Kristo pie a ɛnoɔ nyinaa bɛhunu nti nyɛ nnipa nyinaa na wɔbɛka wo wu ahwɛ amene wommie no deɛ ebia ɛberɛ wobɛpie no mu pofiri mu no na yɛda te ase na sɛ bɛyɛ a wonyɛ ɔyere aba nti ɛne no kyɛ nkwasɛm bɛsɛ sɛ wobɛsi wo tra se ne abɔ mpae ɔnokwafoɔ ne wɔawurade wɔ mmada wase wasɛm ba kwasɛ bɛyɛ adwuma sɛ aba wo nkyɛn wade bio ma akoma mu na wɔma ngye wasɛm ndi yie na wohu kwa bɛfa so atena ase sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyere aba yɛda wase awurade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpae ɔyɛ m somfoɔ akwa hayford ɛna mene mo ɛkyɛ asɛm ayɛdasoa ɛwɔ potekasɛm no sɛ the blessing of honoring the sabbath or the lord's day sɛ awurade da no ɛhyira a sɛ yɛdi ne ni a ɛwɔ mu nti yɛhu sɛ yɛfa atwerɛ no wɔ Isaiah chapter 58 verse 13 to 14 na nea na ɔka ne sɛ sɛ woansanka wo nan homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ woa wopɛ na wofrɛ no homeda no sɛ anigye ne Awurade da a da kronkron a sɛ ɛda a ɛsɛ ni die na wodi no ni na woamfa wo ara woakwan so na woanyɛ deɛ wo ara wopɛ na woankeka nsɛm hunu a onua wotumi sɛ nnipa wɔ dwumadie di papapa deɛ di kan deɛ bɛdi nka ka sɛ saa da no deɛ ɛsɛ yɛdi ne ni saa da no yɛda a ɛhie anidie paa woansankasanka wo nan kɔnante biribi basabasa ɛnɛ nnipa adu kɔsi ada a anaa memene da no mina meka sɛ wode memene da deɛ ɔkɔ ɔsom memene da na ɔsom kɔsi ada no yɛ ana nsusuɛ bebree wɔ mu yɛhunu sɛ ɛyɛ na yɛka sɛ wɔmemene da da no deɛ yɛ sɛ ɔmofɛ no religion but bɛhu sɛ ɛda no du hɔ a ɔdi ne ni ɛwo a wafoa sɛ yɛn da no a ɛyɛ awurade da no a ɛkɔsi ada no a yesu kristo sɔreyɛ no yɛdeɛ ɛnyɛ koraa yɛni brɛ kɔmemende ni sɛ ɔkɔ a ɔkɔ sɛ nɔnso anaa nɔnso a wobɛfiri wɔ na bia no anwummerɛ no nom yɛn deɛ obi wɔ hɔ a adwoada ɔnkɔ asɔre ɛbrɛ ada ɔnkɔbɔ mpae wokuada ɔmmɔ akɔsi ne memen na so ne kɔsi ada no ɔbɛba no onya bɛduu hɔ a ɔbɛ sɛ yɛde bɛyɛ dɔnhwerɛmmienu pɛ de yɛ asɔre masa sɛ ka sɛ wobɛsome wobɛsɔre awurade a memfatefoɔ no sɛ ɔsɔre ɔsɔre ɛyɛ ade a kyɛ sɛ wobɛgya ho nyinaa ma awurade bɛtontom no sɛ ɔno na ɔde nawotwe no nyinaa mu nawotwe no nyina ɔde adom wɔ ɔbɔ wo ne wɔbusua ho ban sorɔnko ɛti ɛni sɛ yɛsankasanka yɛnan sɛdeɛ ɔka ne sɛ na wofrɛ no saa da no sɛ ɛhia no paa sɛ wofɛ saa sa meda no sɛ ɛyɛ da kronkron a madi nkaka ho asɛm dada na wofrɛ no sɛ ɛyɛ anigyeda ɛyɛ da ma m'ani agye Awurade mu anigye no ne m'ahoɔden ɛti wɔ sɛ the joy of the lord is my strength na sɛ saa da no wɔmmu no abɔmfia na saa da no woma w'ani kyi a awurade se ɛneɛ wɔbɛhyira wo onua ɛyɛ ade ɛhia paa ɛyɛ promise kɛseɛ paa wobɛpagya yɛn ɛde akɔ biribi ankɛseɛ na ɔrennyaw yɛn na ɔrempa yɛ da ɛnɛ obi te asɔre dɛm Sada na nkasa obekon obosi ye ko na asia soro ha ena me ko wedding ena me ko high floor ha ena me ko sada no sad o si wan nye dia wara wo pa si ya ti asie yi pa e kito fo hwira dia o nyankopon sem je se e ye da ye tusuo na ye didi ni nia o nyankopon de na ensia ne boy adie nyina dia toso danso no Osu wo home efi na dibom nyinara. Eh ye kisofo. Ko shada no pa na obeba sori no. Ko meme nda no mse ko shada obeba no. Obe ni nyome nyina ewie no. Ko shada no pa no efi na obewo na be. Na wasoni se jusu nti sofo wor kanyame asema wo cheche no. Na abankwan na nida so. Nya yakopon na ase e na ye fe ne sei. Oti no oti. Ito betra wa nshira bono. Fira na obremu nyankopon we ya na mo a wutuo sampa so wudi dani ni wan sanka wonan na wanya de wa wo pe ah ibade si obamu wa yishira bishira wo papapa eho ana woni ba chi urade ho ona bible no si won wode won ho tu urade so no Adie nyine di boa wom na wie won yie e won di tim poso Atemi nia otemi Se yankasa ya nyai akoma so adie na se saada no ye di ni ni se dia twerasem ne kana onyankopo bo pija yen e wo wiase wo ya yetimo asase wo ya yeteso no odi abekosi mopomma akonwa so bo pija yen na obama enya impact ewo sa asase wo ya yete so yi na ye wiase mu yase hu se eye because ye boshe kase pa but the christofo enhu ye yiri di agro na ye ni ayepe ku sheda ba ku ya ye yankopon de amaye eni ndi ni yare bebrebe ye o ku sheda ba ku ye top pressure e ma ye hu ni ya top pressure ma ye hu na ye kwa kwa ha no sa ku sheda ba ku ya nso ana yedinya diabetes ye ku si chire nyoma ni ye di na ss e ma ne buru so so adofonom onyame doye enti ana obo ye no ye bible no ayo hwese de e dia ma ye se onyame di enansia ne bo so ni asase na da toso so no onhome wona di bom enti no esese ye di ewade eda no ye di ni na Sebaya, what kind said your kind of Isaiah? Ti, do you know what you hono? Or say, na wanki kakika in some humua. Anna, I wish some woman say, Kisonia master and walk with the question being some hum kua. Tifie, non con consa, con consa. Anna, oh dear. Na bi kura e betena yes obetie preachings e bebi bebre wo bia sometimes radios but is anu nu wo dem a wutie radio so nya me sam no enya sori dem e se okoshia dem na wo ko sori wo ko da ani soma nyankopon ahoden na e odia ma wo na wo twi nyina e kru bi wona nsuo nto be more than 6 months na nsuo nto Etiema kromho fo asofo ewo kromho nyina nsori ewo kromho nyina ehia ase ye ko na yakohye bebi fa ko na yabompa ye na onim nyankopon na ye som no no ese ye nyen ahotoso wonmu enye gidie wonmu se obetimi ade obetimi aye bibiara maye paul si mitimi ade nyina ayo o christa o shame den mo e di ebra onyina jitum no di da da bi si wo se da na yewrade da da na yewrade da maye iko bompai iko twen urade enim se nsu beto sa se emfudi esei enya nsu onom tutu form ye bre na nipa ne mo nyina na num nsu e wo nsu a etin ba kum na wokɔ no so fui sintam mo bible so mpenifo de edi won fitagu wo kon mu kromo ha himfu nyina akoshia na wokɔ na bema bakopɛ onim dia ne yakopɔ tumiye enu nti wanka wona dwum sɛ de bi mu kaso na weya yakɔ ekura ɛsɛ betimi atɔk kakkan bi kakkan sɛ mu hunu kakkan sama hunya ya yakɔ ekɔ hwɛ bara bema no ekɔ no nokɔ fa chinye edikitai adin jara fa chinye no oni sɛ empire okɔbɔ no nyankopɔ betie no oria omkuzu bo bom paye sa omobom paye sa na wiom sakrai wiom sakrai no bibia akran kita ne chinye no ah ojina wono nsuo no fra sɛ sɛ eto obi ne chinye no diwanse nsuo na tre oni penye osi o isue ena se de ebe eri anfa chinye okɔ no woni gidi o semun ke kana ye wonde bra banten kwa de odum dia nyankopon do onya gidi o nyankopon mu odofo a wuche mi se onya gidi onya mi asem na wutie na mi asem a ye church o konkon papa pe e church o papa pe yo so beto na mo ma ka church jo so se mamre sen huma infu wonu mu johana pa ewia na na jono yo dia ewu mu nyina pe na wo yesa mi nyame medi wo chi na me shira wo mama wa kwa nyina ye jojojojo abanten kwa yi onimo nyankopon se dia otimi ye ene tino ofa chinye isu toy to anu kwani obi a okura chinye no edi si ni so na edi befie sase na ojidie se na nyankopon betimi aye wankan sem ho ni bi sofo kwa okoko ameka hwe kura no me yenko hwe mama yenye de yenko mpa hwe he obi a kasa kasa basa basa na onji onyankopon di no nyankopon si sa nipa no onya hwe emfuni nche en kwansam na wuti mse da foforo so de ube pese ube hede to aso na wae krado na wuti en kwansam na en kwansam e free life word media ministry ana e buy e we yefa wa Ghana ene United States of America e mso mfa kwa Hayford ana ene mu chase mi nyame shamu se wuti en kwansam da foforo so be telephone number 0244869499 ana 0244869499 and now Barbara from Jackson at YMA.com. But as same way, baby episode of TV are lifeway.org, lifeway.org, Okoha, Ubuhusa, and same way now, Yamishrao, so we take a question.